nsonyiwa mukwano nsonyiwa nsonyiwa munango nsonyiwa nakulinye kagere nategedde kyosula embozi gye mwanyumiza nabadde njirumika nawulidde wenyumya mukwano wabadde weesoma mulinayo olulenzi olwakugwa kyokka lukutya mululina ensonyi nyingi teluyinza kutunula mu masoko nawulidde bubi naweddemu amaanyi n'essuubi nga nkulawo nnyomerera ku mutima onsekerera kyokka nga nze nkwagala naye ggwe wandiba ngumaza sinsonyi mukwano sinsonyi kabeera maaso go gegaaka ng'ebimyanso zeganjakira ng'ebimyanso sisobola kugatunulamu nze bombeere wala beibe zeganjakira ng'emmunyeenye mu bwengula gyovoola baabo ntunuulira oluusi nzibiriza mbeera neefumiitiriza ddala nze naawe tunaaba tutya kuba nze onsuza mbire onsuza mu bwengula simanyeeyo kibeera kitya obaggwa okifuna otya nze ndooto nkisinga ngongamba mbangi nze nsinga sinsonyi mukwano sinsonyi kabeera maaso go gegaaka ng'ebimyanso zeganjakira ng'ebimyanso sisobola kugatunulamu kale olumu nebuzaabuza bwe nkusanga mu kkuba oluusi ntuuyana bimbula era nnemererwa neneewuuza oba ntandikirewa ku bulungi bwo n'eddoboozi lyo amazima okira ku malayika tunamu okutya naye nga si kutya amaaso gange mati kwetyo bwe nnakuzibwa kale tonenya nze gy'oli mukwano gwe njoya sinsonyi mukwano sinsonyi kabeera maaso go gegaaka ng'ebimyanso zeganjakira ng'ebimyanso sisobola kugatunulamu sinsonyi mukwano sinsonyi kabeera maaso go gegaaka ng'ebimyanso zeganjakira ng'ebimyanso sisobola kugatunulamu